naweza Mungu mimi nitawashirikia kikamilifu bila na wasije wakanijaribu. Mimi sijaribiwi na wala
Fashionably late, Versace shades for the day. Size 14, J still the G-O-A-T. No debate, I take my cape off when I'm in the cake. I don't do this for the niggas no more, just for the babes. Huh. Cause the niggas wanna hate. How a niggas wanna hate. All these niggas wanna hate, man. All these niggas wanna hate, like Timayai this, Timayai that. How you wanna come from Mex Cortez? Never mind that. Fresh like, you ain't poppin' G, your line's flat. Irony or rap, name is Climax, now why is that? Did somebody touch you, nigga? Did they puff puff pass you, nigga? Did they make you get a tattoo, nigga? Does it hurt literally when I say f*** you, nigga? Huh. Lollipop was a dope song by Weezy. Ila rappers was sequel heezy. Interview na kula pipi ya kijiti. Huogopi kumisa fizi, huogopi kulisho ndizi. Ha, mtu una dress kama mwizi, unarupoka kama chizi sasa. Kama una akili utaumizaji vichwa hivi. Piga sana tizi kama kibizi, kichwa bado huniumizi, take it easy. Mbona ukiomba feature unapewa tu, na kama huogopi kuficha unapewa tu. Bosho ali hate nikamwelewa, ishu kubwa ni kutoka mechelewa. Na bado nikampa feature, nchakali kwa heshima lionipa. Nikaitika, nikaandika, nikafika liponita. Ngoma kali mbona mtani kasikika, hadi kwetu nikaipiga kwenye speaker. Anyway bonge la somo naelewa, cause Bosho spelled backwards bado ni shobo. Ila sio rapa mbaya kabisa, sio yule anayeandika mapambio ya kanisa. Inakuaje kila ngoma kama misa, huko sasa hushindani na sisi labda na Jesus. And me, I've never been a bully. Nimeibeba sana Temayai Nation kama kuli. Classes in session kama skuli. Always been a classic man, so na focus na uturi. Watu wanaigiza zaidi ya movie. 2020 kwenye gang na Magufuli na Manguli. National campaigner, vest yangu yenye ngeli ndo ikawa shuhuli. I tell niggas the president really knew me. He would testify if he wasn't kwenye kaburi. Marekani kailipua sana Iraq, sasa zam yangu kuilipua Baghdad. Game gani una run bila pumzi, una vest moja kali zingine zote upuuzi. Achana na Max, hebu focus na zoezi. Focus na kukaza, anza kwanza kwenye bezi. Focus na mashabiki, wape vitu wanapenda. Sio kila interview unamaliza unahema. Ngoja bado ni mapema, bado mtasema hamniwezi. Nina punch side ya Julius Malema. Alafu cheki sija kudisi, mbona fresh we mwanangu. So najua ulikosea tu kastem. Sipigi kelele ila kumbuka nina ulimi. Nikiwasha huu umeme bro Tanesco hawazimi. Ba city baby njona gadi zote mbili, mana ngumi nazijua wote hamniwezi mimi.
Hey, yo Max, I told you I got it from here, man.
Who is Max?
Is Max in the movie?
Max, yeah, everyone is there. Max, M-E-X. Oh my god.
I don't even care anymore if niggas don't understand the words that are coming out of my mouth. I don't. Niggas out here hating for free. You can't make money out your music and you still wanna hate on me for free? You wanna hate on the gang for free? Hate on racism and terrorism and whatever other isms, you know? Yeah, man. I ain't got nothing else to say, man. Just don't come for the squad. Still the man with the cape, man. Man of Steel, you know. Boss City, baby. Fresh like all.